yande joni tan min ta sappo e joy studio kalangu habaruji e fulfulde koro nyalle jahanne sembe habaru mi haltana hala nyaw coronavirus jewama marade tatombe sellano be nambe daddi be joftambe koti hanke ngaden nan wi'ama maraton goddo tawdama e nyaw coronavirus ngu endan yonu minister hawjinde cella bibe adama be haliri noni to endan gana kandu leydi non latini kero gure mawde enda fu uddama gam batta alle e hisude nyangu endan hama sarkim buzu goto bibe le niger jodi to endan halan en ka enen ngo no burdi e do fi on endan ton endan gana yewtere men pen studio kalango haltina hala are ngattede gam patte hisunde himbe nyaw coronavirus arbe do konan cede mum beydake kanyum won ko jewteng ko jagnale mo sumana amadou jangantan habaru je fulfulde no wonteri har habaru din do enda leydi niger hono wadi himbe koto sappo e nayon ko yita tawa no wondi e nyaw coronavirus ngu endan himbe sappo e naybe du kondan tawama sappo tata be na gallu nyame goto du kondan region mo tawon ko jia yerno minister hawjire cello bibe adama be haliri be bi dun du kondan wonno ko jewde ko wada sappo jewleur avril dum nan e nogayi denne ne ka se jewama ko watto sappo nayon be endan waram beedi to non yottina himbe nangube nyaw coronavirus leydi niger kemi jew e chapan yetto e nayon der mabbe du kondan se hisama hono dum ko tabintina ko wodi nyangu dar mabbe ndi sama chapane jeno en jeddo kay en gon ko sawra dadi koti wuroji mu en sappo e nayon du kondani arde ko woni mayi ele nyangu endan yerno andinore minister hawjinde cello bibe adama be haliri noni fa handar fila ko darto nyangu ni waddi ko to en maradi kandu kondan halano mo kenyan wiede ke hono sappo jeulir avril du endan kerol nyawnobe coronavirus to endan tatonon be fube dadi be joftama be koti wuroji mabbe dun du konda do fi mudum waddi ko faware joni hono be kollidu wiede ke hono himbe faddanobe ko to chapane jeddon be hola kansal nyangu wala e mu en ngadi balde mu e jeddi mu en didi tawama nyangu wala e mu yero docteur rabiu dare lati to kawji do faar joni hono cellal fi mudun to endam maradi halni mohammed mama
do fil rabu nyawguni wadi himbe nangube himbe tato dum woni nangube ben amma ko weltini ko hebi kan woni himbe tato be fu nyawtake koti wuroji mum kenga cakitido der mabbe on hoti wurum hande ni himbe be no ton wuroji mum be burtata ko be nata himbe sey ni be gadi balde jeddigina no wodi du safare de be kokka de be jarata illa fuddan rabu guni himbe gon wadobe himbe lasoitato e sappo cikka fa padda gan cellal en dare gina fa warde kenga du be laso tato e jeegom der mabbe du laso dido e jeegom ben fu koti wuroji mu sappo e nay horibe ben handen ko tata
de 14 autres vont se trouver ce soir inshallah
no wadi ko faane ko sak tobi hankende endan ni minister hawjinde cellal bibe adama be haali wiide ke neddo goddo yidama e nyaw coronavirus ciagal ko iyamu ndara nonni fa wari jondu konda ni to endan gaya kandu kondan hebaama neddo gondude coronavirus arana nonni ko halato en gaya region mo doso neddo ndu konda ni wiyamo jakato te tara le commune mo gaya hande de endan mo tawato en doso gam batte o sawro e do nyangu endan maire mo gaya biteda Hamidou Amadou filene ke fadal alu fi on endan
ce n'est pas une
bonne ana ko welino ko suude ko deni wari wi e himbe kollataake ko wonno wada gan der daabol nyawgum gonden do der gaya min kebe goto tawraado e nyawgum do der commune mo tara ko wadda wuro gaya ko wattaani kiloji 10 jo yaade no gay e wuro gum o yarama hopital mawdo mo doso der habaru cakitiido mo kemmi to docteur ko min gidi min micintina himbe ko nyawgum wala fu to wawta yeshi wala do mo wawta nanki denne himbe gatta hilnaare wat der ko e mu'en ko dum wawta hewtibe hala magi di kan min gi wadi no handi himbe do wutana labi de naku go horejo leedi juddini gan himbe kisa nyaw
to endan gana do fila do dugo nyaw coronavirus wadi ko horebe leedi endan be uddi galluje mawde endan ko balde jonka mi noga e go dum woni jeddi tati tawe neddo futa ya fe e gere dum du konan tawa akra kany e kumasi fu dum wadi ko leedi men Niger taabe to enda en jidi paame kay noobe on ko be jodori to enda do fi o do nandi ko hamma sarkim buzu lati joda kina kumasi kala do inde bibbe leedi Niger taabe to enda o filli e do faware jondu kondani hono bandin biteɗo Seydi Abdou windita won ko hoji halaka
arande fu jeddige didi kan hokka ko neddo fu wurtata ko wadi mi wurti mi halde radio no handi am biru durwa do utana labi seria di lady kitawada din juddini gan lasda bi lady handen bani der lady ma gonda biida a do tanta labi seria fu a fandan nino gonga be nani be jaddi der jeddige didi ngada mu mi watti dane e himbe e ballotira fa Allah hollami ngada nyawgu e gon ibe ngada bawde mabbe fu to ballodiro to dunguni no ndi wardi woɓɓe no giɗi jaha wuro dey lawol wala e muña gande joomun wurtaki no nangeti watte kasu lebbi jeegu o nanayi denne joomum regga kam ɓuuri
har fila kon artu ñawgu fawara joni hara sigilade gam batte hissude ngu e wallude himɓe ɗum waddi ko ACR feɗele duniya hawjinde fila kon artu dilla wamɓe kañum e feere ɓe nokkuji mum eggoɓe ɓe mbi ɗum wawata wasude ɗum wawata wofude du konna fa hande himɓe ɓeɗo ni feere wamɓe eggoɓe dilla wamɓe wuroji muɗum en ɗum won koɓe kaali keña haala kaduɓe kolli wiide keɓɓe no wawi nangude ñawgu no wawide kono watte ñawgu e goɗɗo feereji goɗɗon coronavirus on enda ndenene kayerno himɓe fu gotiri ɗum saabi ɓe mbiɓe gaddi balla ko watto millioji kemɗe capanɗe joyi e joyyi dollar gam batte wallitude kulle ɗen enda ɗum du kondan ni yaade e himɓe dilla wamɓe yaade e himɓe feroɓe e eggoɓe nokkuji muɗum en le lebbi jeenayi garoji Allah e ñawgu enda leydi Niger tawde kono e nder leyɗi latiɗe hokkama lawol hedde sembe hokkede kalisi o wallitire gam batte laabi joƴƴinteɗi enda heɓa wallita himɓe ɓe enda ACR holli du konda fa hande wiide ke hono eley andinore worde nomonno ɗum yaata ɗum waɗo nonne fa handen eley filla ko dartono nguɗo ñawnim no woddu konna ni so en ƴeewi ministére uɓe hawjiɓe filla ko dartu mouradouji leyɗe mum e leyɗe yaasi ko G5 Sahel kañum e hoorejo hono gollal G5 Sahel o enda kamɓe du konna ɓe gaɗi jiidal hakkude mabɓe keña sappo e joyi lewru avril jiidal ngal du waɗayna e dow neɗɗo fo no jooɗi wuro muɗum eɓe golle koyte vidéo ji ɗum enda gam batte ɓe kaldi ɓe gaɗi hawrutere mawde hawrutere nde ɓe mbi hande nde coronavirus kam woni gañu arano mo kanɗen durude e muɗum kedileɗe G5 Sahel hooƴi aadi majjum ɓe mbi fadde mabɓe fande yettade durdugol e hiɓɓe gaɗoɓe ɓiɗɗam bonɗa ko e war hooreji ɗum du konna wala fo accirtelguel gaɗa saɓɓe mbi war hooreji ɗiɗi konna no kenno gaɗa e nokkuji kewɗe so ƴeewama e nder leydi Burkina Faso kañum e Mali ko han tawe leyɗe ummo gaɗa sembe goto e dande wotere nonni ko watta mon bilaji noga e jeɗɗi kañum won ko wi'a wulama ɗum du konna waɗana to enda chettimari région mo Difa ɗum wonno ko fawar jondu konna ni haala wi'a du hoorejo hono fawar jondu konna ni syndicat hoƴoɓe himɓeji ɓe région kañum won ko haali ɗum keñam préfet mo Difa o wi hunde ena haalnon ko laati hono wiɗegol ɗon no waɗi dow muɗum ɗum saabi ngulu ngu endam Aboubacar Warzagan laati kamo préfet mo Difa nanno andinir haala ka ena yaade e mbiyeteɗo fa nden lamam Bokar bandimi tawa to enda
alal bittiɗo o keɓumi habaru wi'ude ko loreji gon bulama ton chatmari hedde he kerol Damasak sey mi tefi haldude jowuroɓe ɓen na mairie on gam andude no waɗi na ko altine onon ko ardiɓe fedde jinganore jon en loreji adoji himɓe no jahano gartira kan e gumiya laamiɗo on e himɓe gagamari gon gari ɗo kalani kam loreji ɗin loreji moy en non mi wawa wi'ude goɗɗum dow komi andana seni taykaki waɗama nden ko ɗum anda mo en buli loreji ɗin nanoye waɗi koɗi bula
nonni ñalade ittande le duniya dow fiko darto dur duggol e macca nga kona marji cukalo e pamari koye fotayi ndeɗo ñalade du konna fuɗɗama haala mum no haala waɗi joni noga e duuɓi noga e joyyi ɗum du konna gam batte ƴewde hono mardi bondi ko no waɗe yaade e ɓeɗo sukaɓe laatiɓe sukaɓe ummator noon ɗum du hisama wiyama macca nga ko jamanu kam wonno ko rahilata sumana hawrani en ñalli Abdoulmoumine kandu firti e fulfulde
nder duniyaru fuude darama dow golloɓe hemre golloɓe golle juuɗe sappo ɓen fuu no cukaɓe noon hanono internet ittaɗo gam batu ñalowmaji jinganade ko watta ɗum acci gollinde cukaɓe na holludeɓe mardi bondi haaliri gollinol cukaɓe goldu ni ceede mum de limama waɗa milliaruji sappo e tati ceede euro ɗo nder leydi Niger iri cukaɓe gollinteɓe ɓe nder nokkuje basol kanga e ko nandi titta cukaɓe ɓe ɓuura tawede na nder golle ɓaade na tellaki nane ɓe golline goɗɗo jaɓa ceede maɓɓe ñaama hokkarɓe seɗɗa. Alliance 8.7 fedde noon hawrune pelle leyɗe duuniyaaru hitaande duuɓi 2019 nder sembe andinore fedde deedu ɗum ƴami gollinol cukaaɓe kan fuu e macca ŋa ko acce. Nder andinore deedu faa hannde ɗum holli ko watta himɓe miliyoji lasooji ɗiɗi joga nder macca ŋaku, cukaaɓe miliyoji hemre e woygu e ɗiɗi kan en gonno golline. Fedde dental deedu ni watti daane yahde e gomnatiji leyɗe duuniyaaru ko watta mardi bondi ndi accaama.
jam waali Alhaji Dawda, hannden aɗa welti.
Jamni walla ke Alhaji Monsieur, mi soodana botoji albace joyi, leemu ɗiɗi, tafarnuwa ɗiɗi, haa ko tanno joyi.
De Alhaji, ko woni cogguji ɗuɗɗi ɗine?
Hey, ga Allah accu, a wiyata a andana ñaw coronavirus wongu cekantaraji meɗen ɗena?
Na min kay mi yahi ko hawri ɗum.
To accu mi haalani, kulle ɗe kanƴe goni ko ñawta nanguɗo ñaw coronavirus fu.
Alhaji, toy nanɗa ɗum kadin?
To a wari noon ni a kaden na, ɗum giɗɗa wiude kan?
Alhaji, hettina wadde gineji ɗi coɗɗa ɗi fuu sawrata ñawgu.
He ga Allah accu, to famtina ittan nder nimre.
Amma no woodi laabi koƴaɗi ko hisinta ɗum nimɓe?
To miɗo hettini.
Alhaji Dawda, lokotoroɓe jaɓiri nimɓe loota juuɗe mum e kaatare faa laaɓa, gatta ndiyam alkoola, ndaɗa ɗojja maɗa ɗiila, gaɗa ɗum nder soɓɓudu maɗa, loota juuɗe ma faa laaɓa e kaatare, gatta hakkundema e nimɓe ko watta meter goto, acca memol gitema hinerema e hundukoma, acca dow memol dabbaji ɓurɗi nde ɗum tilti ko memɗaɗi, loota juuɗema faa laaɓa. Acco ñamduji moɗon ɓenda o ñamon ɗum, layɓon tasaje moɗon, moyton cuuɗi mon faa laaɓa, celon du hawra joɗo nokku goto.
Hey, ga Allah accu, faa he kawriɗe kaden hannden ɗum noon faa paama ko ƴamruɗe baɗan debbo waddete, no tilsi du mi yaha ton enda.
Alhaji, wala ko ɓuri cellal.
O gonga noon mi jaɓi, de haalanan ko saabi wi'a neɗɗo de no ɗiilanaɗe no ƴoƴƴa ɗoƴƴe nder soɓɓunu jungo mum ni.
Gan no kure no hende e jungo ma, no woɗɗi jungo ma ko laati wawto fuu aɗa wawi memiri ɗum are.
Hey, monsieur, mi yettima sanne, mi tokkiran du fuu no bi'irɗa kam ni, mi durwan du faa hannden ko watta habaru o yotto he bandiraɓe am ɓe nanayi.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
nomontiri yewtere me hannde pinnol no haala hono are ko sottete dow fii ko darto hono fawara jondu konna ni coronavirus ɗum enɗa ɗum du konna dow filla ko darto kulle gatteɗe gam battellotol juuɗe. Ɗum wonno ko bandi min tarnal Fouda Ahmed ye fiilowi hettini nani koɓe kaali ɗum firta e fulfulde.
Seku no nder gollirde mum ko suudiri ɗum o tawra e suka e makko ɗiɗo golle ɗe ɓe kokka taƴo jokka ko janɗe ko dekirte to juuɗe lotirte ko wakkati on tilsini lotol juuɗe gam hisa ñaw coronavirus.
Waɗan himɓe laso warɓe yami gaɗane are ɗe, min ɓuytaniɓe du he ceede ɗe Allah e wakkati mum himɓe tawa nder mum o hannde. Denne minen du ɗum woni balla amin kam min mbawi waddande himɓe gaɗol dekirɗum ndiyan ɗan loto juuɗe hannde kanni woodi lumo hannden to amin ɓurde komin gaɗanno denno gande hana kanƴe min joɗoto tan noon gande darama hannden yimɓe acci warde ƴama gaɗane golleji
kulle to lotirte juɗɗe sayde laatake heɓo to diyan ɗan he hoore mum wattete he hoore pompi he to diyan tunniɗan ɗan wanjoto koppuji ɗi heɓata kona nder nokkure indirtene koppu saaray ɗon ɗi sonnete. Mahammadou connowo koppuji ɗi nder ɓangeere lazare mo gallu ñemey ceeɗe koppuji ɗi ɓeydama Allah e ñaw coronavirus.
Dalila raɓu ñaw coronavirus fu kanni waddi ko neɗɗo fuu hannde no ɗon no durwo heɓude dekirɗum ndiyam wuuro mum na nder gollirɗe mum. Arande ni 1500 na 1600 min connirta himɓe janɗe dekirɗum ndiyam ɗe hannden ɗum sey 1000 gam hoore pompi den tan denno 2000 e laso ɗiɗi min codanno ɗum amma hannde sey 4000 yaade
ɗum.
Hassan Adamu mo duuɓi 54 o soodowo koppuji e giiɗe makko sonnoɓe koppuji ɗi no woni no ƴaadina koppuji ɗi ɓe galana ɓe takkitoro e ñaw coronavirus.
Ba hoore pompi de denno 2000 noon hannden wartirama 6000 koɓe conniri himɓe du ko yirnam ceede tamɓe goni ɓe ɓeyda yaade tawi du hegaki wi'e raɓu wanga de himɓe no barire
ƴaada.
Huunde arande ko handi waɗe ko hisa ñaw coronavirus woni lotol juuɗe ndiyam e safunde de no heɓo neɗɗo durwa heɓa kulle ɗe de ni heɓaki dow gollida e ndiyam e safunde de neɗɗo woodi.
na wantirne ne ne kayni kabbe anniya sukabe mawbe rewbe worbe fu loata juude mu en falaaba kaataare kanyu en diyal labdan gam batte hisude coronavirus no tawani yewter goddon wadate latide jodda kala studio kalangu Muktar Hamadou kanyu ko waddonto en nartina filla hono rafi faande denagu e hakkilo fukkingo der sahel ko dum haani wadde dum won ko dum wadda domu wondu ko nako biami assalamu alaykum banete jamwaade